atoe vāla a wina e le komisi o aia te taua tangata, le Australian Human Rights Commission, le te taui atunu o uma o le lalolangi o na solo ia le whaasalanga i le oti. Na whaiele nei vāla aua le komisi le vai aso taluai, ina ua whaamanatuina le atoanga o le lima se fulu tausanga, taluo na fasiotia i lalo se whaai unga le whaamasinonga mawalunga i au se talia nei, le alii o Ronald Ryan. O ia le tangata mulimuli, na wha o iai le whaasalanga i leoti, e awala i le sisi ina se itulou i Vitoria i Australia nei. O le aso tolu o Februari, i le tausanga iafe i vesela wono se fulu malefitu, na wha taunu uina ai le whaasalanga i leoti i a Ronald Ryan. O Ryan, na tuli iso na whaasalanga i le fale pui pui Pentridge i Melbourne, ai o sana tauma whainga e sola ma i le fale pui pui, na ia fasioti ai se leoleo e suafa ia George Hodson. Ina ua au maia le faa ai unga le faa masinonga mawalunga, ma faa taunu uina le faa salanga i leoti e awale i le sisi ina o Ronald Ryan, na moli ma uina ai le te tele o le te tee i le atunuu ona o le faa salanga i leoti. Na saanoa Peter Norden o le faa lapotopotonga le World Coalition Against the Death Penalty, ua lima se fulu tausanga talu ona faya le whaasalanga o leoti ya Ronald Ryan, ae le o umai le ti ngā maleo o tia i tangata o luna ainga.
I've seen the impact on the family of Ronald Ryan. His daughters didn't attend the vigil this morning. They're very supportive of the different ways in which the execution is being commemorated, but they're sharing their thoughts privately.
Peter Norden o le World Coalition Against the Death Penalty. Fa ato aso olo ia, i tū la fono i New South Wales, le fasalanga i leoti, i le tausanga ea feiva se lau valu se fulu malelima. O Samoa na fa ato aso olo ia, i se taimi o le senaturi le nei luas fumanatasi, o te manatua la maatala noanga malepale mia, tui la epa sa ilele malia le ngaoi, ina ua malanga mai e mai mua ina ta alonga o le Olympics i sini nei le tausanga e lua afe na ofisilingi ai le tūlanga o le whainga mālo ona i le teimilena o lo o iei pēa i tūlā fono a Samoa le whaasalanga i le oti o le o te manatua lana tali mai e tā ua ona iei pēa i le tūlā fono ona iwi ina mawhai ona solo ia pe whaalea o ngā ina ia se whaatununga po o se whaasalanga i le oti mai le whaamasinonga e suia i le solo atoa i le whale pui pui i le a ia ta tau a le ao le malo Samoa ai e iei pea le whaailonga fesili pe te i ua le whaatanga ina pe le suia e le ao le malo le whaaiunga ma whaataunu uinai ia le whaasalanga i le oti. Pei tai o se tau o ni tausanga na se soo mai ai i le mātala noanga le nā matu i le epa na pāsi ai i le pāle mene o Samoa ia le tūlā fono e solo ia le whaasalanga i le oti i le atunuu. O lo tū mau peona whaatino ina le whaasalanga i le oti inisi o atunuu o le lalolangi. I le lima se fulu tausanga talu ona fasiotia Ronald Ryan i le whaai unga le whaamasinonga i nei ua to ono isi tangata anu au se talia na fasiotia i whaasalanga i le oti i isi atunu ui fafo. I le lua tausanga na teenei, na fasiotia ai i Indonesia, i a leli i Omayuran Sukumaran ma Andrew Chan, i soli tula fono o le feavea ia ma le whaatawina o vaila au whaasaina. E ui le teleo ai o inga, matatalo i le peresetene o Indonesia, ai na whaatau nuuina lava, i a le whaasalanga i le oti i a Omayuran Sukumaran ma Andrew Chan. I le se fulu ma le lua tausanga taluai, na whaasala inai i leoti i leli i o Van Nguyen, o se ali i Mai Vitoria, na maua o ia umia waila au whaasa aina i le malaiva alele o Zhang Ji i Singapore. O le loia na tula i mo Van Nguyen, na tula i fo i mo Mayuren Sukumaran ma Andrew Chan o Julian McMahon, na ia whaalia le sāwa ma le le tāla whiangai ma talitonunga whaaona pō nei, o le faa tinoina, po o le faa iapea, o le faa salanga i le oti.
I was in prison when Van Nguyen was executed, and I was down the road when Andrew Chan and Mayuran Sukumaran were executed, and six other people. So each of those experiences was, brutal in its own way.
Le lawyer Julian McMahon. E owa I le toa se folu isi tangata anu u Ausitalia, o lo sai sai ai fale pui pui, o lo fatali ai, I aso e fataunu uinai o lātou whaasalanga, o le po o whaaiunga, o le whaasalanga I leoti, I nisi o atunu ui fafo. Na saunua Fiona McLeod, le peresetene o le Law Council of Australia, o se finaunga e whaapea mai e tā o fia, pe whaaititia, soli tulafono mātu ia, ona o le whaasalanga I leoti, o se finaunga le whaavaea, pe asilasila I le au whai o tangata o lo o saisaia pea, ona o soli tulafono mātu ia. Na ia saunua e le eise mālosi o le whaasalanga I leoti, e tā o fia eise tangata,
You will find that the Australians who have been executed since the execution of Ronald Ryan are not going to have been persuaded not to do the things they did that exposed them to the death penalty. The death penalty as a deterrent just does not work.
Fiona McLeod, le peresetene o le Law Council of Australia. Na saunoa Professor Gillian Triggs, le peresetene o le komisio a ia te tau tangata, le Human Rights Commission. O lo ngadulu e maisi komisi atunu u o lo whamamalu ina I pea le whaasalanga I leoti, atunu u e peo Indonesia, Malaysia, Japani, ma Korea I saute, e tu lei le mau. Ina ia solo ia le whaasalanga I leoti.
It's eternal vigilance. You cannot sit on the assumption that you've achieved a step forward, because there's always a chance that will regress. But I think that perhaps the best news is that in the Asia Pacific region, although the numbers of executions are still very high, well over 1,500 a year, and possibly higher than that in China, we are still seeing the development of the concept of moratoria, of reducing the offences that are subject to the death penalty, and a growing willingness to accept that the death penalty should not be available for drug-related offences.
Professor Gillian Triggs, na saunua fo'i Professor Triggs, e leai se a'o inga, e maua mai le fasiotia o se tangata e awala I se fa'aiunga le fa'amasinonga. Ona ua ta'u mai ai, e ta'ala feanga I le tūlafono, ona lātou fasiotia se tangata, po ole a lava le mātu I a'o se soli tūlafono. Na ia saunua, ole awala e te tau ona ubia, ole tau mafailea e mālamalama I mafua anga, ole faia e nisi o tangata,
There needs to be a penalty, there needs to be a sanction. But we would argue that that sanction should not be the loss of yet more life. In other words, you cannot resolve these issues by taking the life of the entity responsible for it. We simply need a more sophisticated understanding of why crimes occur.
Le peresetene o le komisio a ia te tau o tangata po o le Australian Human Rights Commission, le fionga ia Professor Gillian Triggs.